lakini mie nitapata fakali endapo ukizidi kunilinda. Oh 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 oh. Takatifu.